gangster right here, nigga. And I got my boy P Blood Fighters and this one. This is how we do, nigga.
I wanna be there. Sitaki tuwa sare, nataka kusogea. I'm in the ideal. It's a big deal. So call me Ado Gangster, the boy from Kitaa. Aso kila mta, hakuna kuzuba. Wakisikia, wanauliza, wakijua, wanaumia. Hizi ndoto kutimia, si malengo wala nia. Mina kazania, ipo siku itafikia. Hizi ndoto kutimia.
Aso tunazofanywa humu ndani kila day. Hairs back snitches, bado na delay. Hey, honey on my mind. Aso tunazofanywa humu ndani kila day. Hairs back snitches, bado na delay. Hey, money on my mind. Imetolea jicho pesa lafu naiona mbele masela. Kitu nachotaka nkuwa dogo mwenye mahela. Sijelewa sigi simpu kama OMG. Kuwanza gari na kupeta hen. What's up on me? Nasema Lord and I bless. Nasiwezi kuda. Nikipata magali, mavisa, madola kwa mapound, babe. Nipande ndege mbaga kule Dubai. Cheesy, yani mbaga kule Australia. Hasu tunazofanywa humu ndani kila day. Hairs back snitches, bado na delay. Hey, money on my mind. Hasu tunazofanywa humu ndani kila day. Hairs back snitches, bado na delay. Hey, money on my mind.
Hustling every day, nigga. The Lapa Boy, Ado Gang.